E ova I le afe tu ua inga o whainga soli tū la whono na whaia I le whanau. Na wha atau pe na wha aoo I le e kalesia engelani I le tolu se fulu ma le lima tausanga ua mawae. I le aso tofi na te enei, na sa uno ai se tasi o whai fe au sinia po se bishop I luma o le komisi suasue le Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. Le Bishop o Newcastle, me ia sa unoa nanana, na faalafi, ele e kale sia engelani ile tele o neitangi matu ua inga, ina ia pui pui ai le ingoa ta ule leia o le e kale sia, a ele faialona tiu te tau ave, o le pui puinga o le whanau la Haiti. O le aso lavalea, na faamavae ai, ma le fionga ia Bishop, ma ile e kale sia engelani, Lea fionga ia Bishop of Newcastle, Greg Thompson. I mōni mau I lumo le komisi sua sue, na wha ailoa I nai I le vāo le tausanga ia feiva se lau valu se fulu, ma le lua afe se fulu ma le lima. E afe se lau se fulu ma le lima, tangi po tu ua inga. Na wha aulu ma wha o I pūlenga e lua se fulu ma le lua o le e kaile sia engelani I au se talia nei. E to alima se la wono se fulu male iwa, fai fe au, matanga ta fai ngā o le I kāle sia. Ua ilo nei, lo la tau fai au nei soli tū la fono I le whanau. Na sā anua le lo ia so e su e mo le komisi, Gail Furness, o le fitu se fulu male lima pasene o e na tangi, o le I tū pā o tama, ma le lua se fulu male lima pasene, o le I tū pā o teine. E tele ina I le taise fulu male tasi tausanga le mātutu o le whānau.
Where the gender of people making a complaint was reported, 75% were male and 25% were female. The average age of people who made complaints at the time of the alleged abuse was 11 years of age for boys and girls.
Gail Furness, le loia o langolongawina le suasuenga a le komisi suasue. Ua talia le kāle sia engelani le se se o le awala na tangofia ai e le pūlenga o le kāle sia tangi matu ua inga na whaasino I o na whae fe au I aso ua mawae. O le tausanga e lua afe malafā na whai ai se whaato esenga le kāle sia ie na afia I sa wanga ao na whae fe au. Ai o le aso whareile taluai na sa uno ai le taitai o le kāle sia le Archbishop of Melbourne le fionga ia Philip Fryer. O ia ua tumu I le maasiasi I sā wanga masoli tū la whono na whaia e lona a uso I whānaua le ekalesia.
We're deeply ashamed of the many ways in which we've let down survivors, both in the way that we've acted and the way that we've failed to act.
Le Archbishop of Melbourne, le fionga ia Philip Fryer. Elena o le taitai o le ekalesia engelani, Na langona lona whaanoa noa ma lona maasiasi I soli tū la whono na whaia e whae whae au I le whanau. Na saunoa le whailau tusi o le sinoti au au le e kāle sia engelani au se talia nei Anne Highwood. O le lea I o se pui puinga o tamaiti, ma le ufiufi o tu ua inga matangi na wha atau ma wha o I le pūlenga o le e kāle sia. Na mafuai o na wha au wau o na sāwa ina le whanau.
It is clear that there were times when we did not act as we should and we allowed harm to continue. We did not believe those who came forward and we tried to silence them.
Le whailautusi o le sinoti au au le ekalesia engelani au se talia Anne Highwood.